ndizobuya ndinemali ndamthembisa umama kodwa sendlela ingekapheli nalo veki ndaphelelwa yimula ayi sendifuna ukoduka kodwa imizwa yami ithi umqina soja ayi sendifuna ukoduka thatha umthwalo wam ndiwubeke emqolo renacosta kuya ndizobuya ndinemali ndamthembisa umama kodwa sendlela ingekapheli nalo veki ndaphelelwa yimula ayi sendifuna ukoduka kodwa imizwa yami ithi umqina soja
sibani
ayi sendifuna ukoduka thatha umthwalo wam ndiwubeke emqolo renacosta
nandathatha umthwalo wam ndalandela ubizo lwam ndashiya umama ekhaya bona le nto ndiyibonayo yabingabonwa nangubani kodwa ndiqonda ndiyaya jonga ngoku sendilapha ndizakhela igama shota ndixotha indlala ngobe ndihambe khaya ibilukholo ndizibona ndiqhupha moto enevila mqolo ndikhule ndiphupha apho ndihlutshwa yimibono sezoqhuba ndipush ndizoncekelela ndide ndiphile impilo engcono thixo usikela lithi CEO sange namabuya ndihlenabana
namaboya zinzami I'm just tryna get the bread in my kana nazi yazi mama ndingatshintshi isimilo sam sasibambile yazi mama phanko yakho ndlela eyaphambili ngizobuya ngodisemba uzongoyiki yonke izophelela ebhasini akhona etshintshi fowundinanathengiswiti ihlala nzule ndawo sithanda isiphithiphithi xola mama athe kuye ndizobuya ndinemali ndamthembisa umama kodwa sendlela ingekapheli nalo veki ndaphelelwa yimula ayi sendifuna ukoduka kodwa imizwa yami ithi umqina soja ayi sendifuna ukoduka thatha umthwalo wam ndiwubeke emqolo renacosta kuya ndizobuya ndinemali ndamthembisa umama kodwa sendlela ingekapheli nalo veki ndaphelelwa yimula ayi sendifuna ukoduka kodwa imizwa yami ithi umqina soja ayi sendifuna ukoduka thatha umthwalo wam ndiwubeke emqolo renacosta.